Hey Dot, Wagwan, help me with this one.
From Zambian music,
King FD Rockstar. Yeah, forever rapper boy. Siavong, finest dancer, ube. WSD Rockstar.
DJ Dot's on the mix.
Mahete yali miau miau miau, monga cheni tupusi. Kafunze za nimone matero nilibeluzi. Drama zi doubling eka nikali zalami. A sweat for sweet tu faka che mic pakamu. Ufuni si sabatos beta upezele tu venue. Bazi faka pavosheta pati wali na mangwenu. Game tashanga tika fava za tirila. Kagelo ni kokongo la bati wa kwa tirila. Vakamba titasila monga mwana walungu. Nipasi extra time monga beo chungu. Vayambo jalo zondo atimoni kadonza bugati. Bati niva cha igno monga chishupu cha mchikwati. Nemwine nenzepe kuchitila kuchi ukaya. Apa dream gelo wako na choko ponya kuwaya. Osa nchako mpea nchako mpea na vanzako. Ndafian kujia vesunga jenkamba padi sister wako. Yeah.
Olo ni vale chausi libelo ndo.
Kuwaya kuwaya.
Nikumvele ukambati fyoto.
Kuwaya kuwaya.
Vima exi va feki.
Kuwaya kuwaya.
Inefa upu wa sini matia.
Kuwaya kuwaya.
Bilipe napo olo unizonde.
Kuwaya kuwaya.
Maninga chabe sini mwela zako.
Kuwaya kuwaya.
Viva nzanga va feki.
Kuwaya kuwaya.
Na ma politicians ya fake.
Nebilegate. Yelo wako akupempa ulibepolo. Ulibepolo wanungwewe yompasa. Deli akapempa umuza niyo gaza. Kano che kukwela. Moto kazawe nechena ka boasting. Baja uka broken njepe wenda fasting. Ka life ko party kids. Skuru na series and now all right do is hustling. Chuzungu cheka cheka mayo nicho kaku wake. You better be careful that the slang is a kuchek. My body got this baby ndiye moto yao. Yeah.
Tima waziwa mayo body. Awo wakutaila chentawi. Bebe wa mafuna cheka kisi. Chilling ako na isema big fishy. Even though we gane, kaka kufuna futi ukakane.
Arriving for the list of my rights.
Kuwaya kuwaya.
Maybe I can buy you the whole world.
Kuwaya kuwaya.
Hello sisters and Javi.
Kuwaya kuwaya.
Akaponya kuwaya.
Kuwaya kuwaya. Kuwaya kuwaya. Kuwaya kuwaya. Kuwaya kuwaya.
Nayo system vile. Okay, after wanoga ndepo funo chaya setu. After wasilizo jesa vantu visepo. Future penzemu. Mwenze wa manyozo wapa mwambo bwela mweka. After mwasokola bonzo. Mwapeza kukaya liko stable na ka life. Mwafuna na lelo mailo funo panga wife. For me to see my parents. It took me 9 months ala sister I chefieni. Mami I chefieni yeah. Nemwina want to party mwamboleta vikwati. Ati King FT Rockstar he can never marry you. Ati also broke my heart. We see ziva glue ala
Remember where you got it from. Zambian Music Promos.co.